Jo-Rumi 12. Emomiyo owetena, asayou kuom ngono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego. Nikech mano e yo mar adier mar lemo monego uluw. Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng'eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong'o ma Nyasaye oyiego. Kaka Nyasaye osemiya mich kuom ngonone, anyisou ni ng'ato ka ng'ato kuomu kik ketre e duong' maonge go, to mondo opar maber maromre gi yie ma Nyasaye osepogone. Ringruok achiel nigi fuonde gi leche mang'eny ma moro ka moro nigi tichne owuon. Kamano e kaka wan bende wang'eny, to wabedo ringruok achiel kuom Kristo, kendo waduto wan fuonde makonyo fuonde mamoko. Wan gi mich mopogore opogore, kaka mich mane Nyasaye omiyowa kuom ngonone obet. Ka mich momi ng'ato en mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to mondo ohul wach maromre gi yie mopogne. To ka michne en mar tiyo ni ji, to oket chunye e tijno. To ka ng'ato en japuonj, to mondo opuonj ji. Kendo ka tich ng'ato en jiwo ji, to mondo otim kamano. Ka en jachiwo, to mondo ochiw mabup. Ng'at momi mich mar bedo jatelo bende mondo otel ni ji katimo kinda. To ng'at makonyo ji mondo otim kamano gi mor. Herau mondo bed maonge miganga. Beduru mosin gi gik maricho, to sikuru kuom gik mabeyo. Herreuru kaka owete onego herre, ka ng'ato ka ng'ato miyo wadgi duong' moloyo en owuon. Timuru kinda maonge samuoyo, kendo keturu chunyu kuom tiyo matek ni Ruoth. Geno ma un go mondo omiyo ubed mamor. Kisandou to timuru sinani, kendo lemuru makuweyo. Poguru giu ni jo-Nyasaye modhier, kendo beduru joma ohero rwako welo. Kwauru Nyasaye mondo ogwedh joma sandou. Kwayeuru mondo ogwedhgi agwedha, to kik okwong'gi. Beduru mamor gi joma mor, kendo ywaguru gi joma ywak. Beduru joma winjore, kendo kik ubed joma sungore, to beduru e achiel gi ji duto. Kik ukawru ni uriek. Ka ng'ato otimonu marach, to kik uchulne kuor, to keturu chunyu kuom timo gik ma ji duto yiego ni beyo. Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kwe. Osiepena, kik uchul kuor, to kar chulo kuor to weruru mondo mirimb Nyasaye ema otim kamano, nikech ondike muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya,
"An ema nachul kuor, adier, anachul maonge kiawa."
Muma wacho bende niya,
"Ka jasiki odenyo, to miye chiemo, kendo ka riyo loye, to miye pi omodhi, nikech kitimo kamano, tinege gi wichkuot."
Kik uwe richo lowu, to timuru gik mabeyo mondo ulogo richo.